Napenda kunipima siku ya kwanza nitaka kunijua jina siku ya pili amedunga luku ya mchina anabonga sana ananizimisha hisia anajifanya mhuni na kwangu ye ulia kujisifu na matao kumbe baba mia kumbe baba mia
these are my private parts private parts private parts these are my private parts no one should touch them these are my private parts private parts private parts
Hizi ni vitu zangu siziguze Cheza na mali yangu ni kukute Unanichekesha ati ndio ni kupe Unaninyonya damu kama kupe Ndakusema kwa mamwewe Unataka ni kuonyeshe sehemu nyete Ndakusema kwa mamwewe Unasema uko chini nimejanywele We fagia kwako joa chana na kwangu Ukiniona jiji wejua nikolamu Kaunda nifahamu tafakari ya babu Ule wa mashinani na wafunza adabu yeah.
These are my private parts Private parts, private parts These are my private parts No one should